Omukulembeze Yoweri Museveni alagidde nti bannayuganda basaanye emitima okubakakkana ku nsonga ya bbeeyi okuwulirwa ensimbi ezikola emirimu mu Uganda. Ejiridde bannayuganda bawerako n'okusinga bakozi. Abakozi abatandisa emirimu okwemulugunya nti ssente okuwulirwa ensimbi mu Uganda zongera ku linnya buli kaseera akayitawo. Pulezidenti yasinzidde mu mikolo egyawunaku lw'abakozi mu nsi yonna egyabadde mu bitundu eby'obuyuku. N'ategeeza nti tewali kyakulalikira kuba gavumenti ewaddeyo ensimbi eza partnership government model mwe bagenda okwekiriwa akasanga bannayuganda bafuna ssente eziyinza okubayamba okukola emirimu egivaamu ensimbi n'okwekulakulanya. Ayogedde ne ku ssente eziva mu Uganda Development Bank zaagala zaakuyambako bannayuganda zifuna ku nsimbi ez'amagoba amatono ddala.
Esente zino zenteeka mu miruka ne mu UDB zigenda ku DBA ba money lenders na bank z'abanyunyusi commercial banks. So don't come here and cry say oh we borrowed money we are now we have collapsed. Abanyankole bagamba nti yetuze tebamukabira omuntu yetuze okukabira waki.